oke nwụrụ na-akpara esi obiọma gburie.
Ibu n'azụ na dubai onye godi malụ ngwọla ajụ nọ n'ime azụ babe calm down ka mkpala akwụ nwa dịkwata ike ọnwala achụ egị flex katọ gị ka mmanụ anwụ kwenyere anaba anaba jee masta nwa anaba anaba owo were anaba anaba otu ada si ndo anaba anaba ụfọdụ ugbo oringo anaba anaba ụmụabade anaba anaba ph bọọlụ anaba anaba ịkọ adịkwanụ mma.
Onwe nugu bụ anaba anaba ịkụrụ akpa ma anyị na-agada agada mee n'ụdọ n'iru ọ na-adaba adaba nwanne m iji rukwu jos na agbada agbada ọkpọta ekeneze ka ụfọdụ na-akpọ m ụfọdụ na-akpọ m ọkwa fasi n'ụwa mgbede ka mma andete na sọm andete na sọm mmadụ na kari gwa dont bi sili nwoke dị bad nwoke na akụ na mmụọ na-agafe godi mụnwa kọtọsi iru ka ele una makwa na afịa m ka na-ere na alaba aba n'anya nwanna ba ma ndị aba anụ m na ndị kalaba dị anaba anaba sa igisizi na kalaba naba asaba
nwabịa agbawati oge efomaji ibu n'azụ na dubai onye godi malụ ngwọla ajụ nọ n'ime azụ babe calm down ka mkpala akwụ nwa dịkwata ike ọnwala achụ egị flex katọ gị ka mmanụ anwụ kwenyere anaba anaba jee masta nwa anaba anaba owo were anaba anaba otu ada si ndo anaba anaba ụfọdụ ugbo oringo anaba anaba ụmụabade anaba anaba ph bọọlụ anaba anaba ịkọ adịkwanụ mma anaba anaba.
One for the money, two for the show. Trade the quarry, the material you go know. No be everybody way savvy be your bro. If you don't know, if you don't know, now you know. Hey, men be balling, we having fun here. No dolly, no man, no do sa phone here. This is how we roll here. Activity general, la batago na zoom here.
Yeah, you want the okay, for magic. Ibu na zona the body. Onye go de malo ngwalaju. No ni mazi. Babe, calm down, calm pala. Nwa dịkwata ike ọnwala achụ egị flex katọ gị ka mmanụ anwụ kwenyere anaba anaba jee masta nwa anaba anaba owo were anaba anaba otu ada si ndo anaba anaba ụfọdụ ugbo oringo anaba anaba ụmụabade anaba anaba ph bọọlụ anaba anaba ịkọ adịkwanụ mma anaba anaba.